Abanyafilipi umutwe wa kane. Nuko rero bavandimwe nkunda kandi nkumbuye, mwebwe kamba natsindiye kandi nishimira, nimuhagarare kigabo bakundwa, mukomere muri nyagasani. Ewodia na sintike ndabinginze, nimuhurize imitima kuri nyagasani. Kandi nawe mugenzi wanjye dufatanije umurimo, ndagusaba gufasha abo bagore kuko bafatanyije nanjye kurwanira ubutumwa bwiza. Bo na Kiremeni n'abandi twakoranye, amazina yabo akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mugumye kwishimira muri nyagasani. Reka mbisubiremo, nimwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Nyagasani ari hafi kugaruka. Ntimukagire ikibahagari ku mutima, ahubwo igihe cyose mumenyesha Imana ibyo mukeneye, muyisaba, muyinginga kandi muyishimira. Maze amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu arindira imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Ahasigaye bavandimwe, icyitwa ingeso nziza cyose n'igikwiye gushimwa cyose n'iby'ukuri n'ibikwiye icyubahiro, ibitunganye n'ibiboneye, ibikundwa n'ibivugwa neza, aba ari byo muhoza ku mutima. Ibyo nabigishije rero, ibyo nabagejejeho, ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, ibyo byose muba ari byo mukora, kandi Imana itanga amahoro izabana namwe. Nishimiye cyane muri nyagasani, kuko noneho mwongeye kunzirikana. Erega n'ubundi mwaranzirikanaga, ariko mukabura uko mubingaragariza. Ibyo simbivugishwa n'ubukene, kuko uko ndi kose nimenyereje kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi kubaho gikene, nzi no kubaho gikungu. Aho ndi hose n'uko byamera kose, namenyereye guhaga no gusonza, menyera kugira ibisagutse no kugira bike, mbasheshwa byose na Kristo ntera imbaraga. Nyamara mwagize neza ubwo mwifatajyaga nanjye mu makuba nagize. Banyafilipi, igihe nari mvuye muri Macedonia ngitangira kuhatangaza ubutumwa bwiza, muzi ko ari mwe muryango wa Kristo wonyine wagize uruhare ku byo nungukaga no ku byo nahombaga. Nyiri Tesaloniki, ni mwe mwanyoherereje ibyo nari nkeneye, ndetse si rimwe gusa mwabikoze. Erega ntabwo ari imfashanyo zanyu nkurikiranye, ahubwo nifuza ko mwebwe murushaho kunguka. Ubundi kandi ibyo mwanyoherereje narabishyikiriye, ndetse biranasaguka. Ibyo nari nkeneye byose ndabifite, kuva igihe Epafrodito yangezagaho ibyo mwamumpereye. Ni ituro rifite impumuro nziza, ni igitambo Imana yemera kandi yishimira. Namwe Imana yanjye ntizabura kubahundazaho ibyo kubakenura byose, nk'uko umutungo wayo uhebuje uri muri Kristo Yesu ngana. Nuko ikuzo ribi ry'Imana Data uko ibihe bihaye ibindi. Amina. Mudutahirize intore z'Imana zose ziri muri Kristo Yesu. Abavandimwe bose turi kumwe barabatashya. Intore z'Imana zino zose zirabatashya, cyane cyane izo mu rugo rw'umwami w'i Roma. Nyagasani Yesu Kristo, nagumye kubagirira ubuntu.